Amakhosi okuqala isahluko 9 verse 1.
Kwathi uSolomoni eseqedile ukwakha indlu kaJehova nendlu yenkosi nakho konke okufisa kaSolomoni ayefune ukukwenza. Verse 2. UJehova wabonakala kuSolomoni ngokwesibili njengalokho ayibonakale kuye eGibiyoni. Verse 3. UJehova wathi kuye, ngiwuzwile umkhuleko wakho nokunxusa kwakho onxuse ngakho phambi kwami. Ngiyingcwelisile lendlu yakhileyo yokuba ngibeke khona igama lami kuze kube phakade. Amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona izinsuku zonke. Verse 4. Wena ke uma uyakuhamba phambi kwami njengokuhamba kukaDavide uyihlo ngenhliziyo engenacala nangobuqotho ukuba wenze konke ngikuyale ngakho, ugcine izimiso zami nezahlulelo zami. Verse 5. Ngiyakusimisa isihlalo sobukhosi sombuso wakho kwa-Israyeli kuze kube phakade njengalokho ngasho kuDavide uyihlo ukuthi awuyikunqunywa muntu kuwe esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli. Verse 6. Kodwa uma nibuya ekungilandeleni, nina noma abantwana benu ingagcini imiyalo yami nezimiso zami engikubeke phambi kwenu, kepha nihambe nikhonze abanye onkulunkulu nikhuleke kubo. Verse 7. Ngiyakunquma u-Israyeli ezweni engimnike lona, nalendlu engiyingcwelisele igama lami, ngiyakuyilahla ebusweni bami, u-Israyeli abe yisaga nesifenqo phakathi kwabantu bonke. Verse 8. Noma lendlu iphakeme kangaka, bonke abadlula kuyo bayakumangala bancimfe bathi, uJehova wenzeleni kanje kulelizwe nakulendlu na? Verse 9. Bayakuphendula ngokuthi kungokuba bamshiya uJehova uNkulunkulu wabo owakhipha oyise ezweni laseGibhithe, banamathela kwabanye onkulunkulu bakhuleka kubo babakhonza ngalokho uJehova ubehlisele konke lokho okubi. Verse 10. Kwathi ngasekupheleni kweminyaka engamashumi amabili uSolomoni akhe ngayo izindlu zombili, indlu kaJehova nendlu yenkosi. Verse 11. UHiramu inkosi yaseThire wayemsizile uSolomoni ngemsedari nangemsayipuresi nangegolide njengokufisa kwakhe konke, wanikwa inkosi uSolomoni imizi engamashumi amabili ezweni laseGalile. Verse 12. UHiramu waphuma eThire ukuyobona imizi uSolomoni amnike yona, ayimthozisanga.
Verse 13. Wathi, iyini le mizi onginike yona mfowethu na? Wayibiza ukuthi yizwe laseKabuli kuze kube namuhla.
Verse 14. UHiramu wayesethuma enkosini amatalente ayikhulu namashumi amabili egolide. Verse 15. Indaba yezisebenzi ezabizwa inkosi uSolomoni ukwakha indlu kaJehova nendlu yakhe neemilo nogange lwaseJerusalema neHasori neMegido neGezeri inje. Verse 16. UFaro inkosi yaseGibhithe wayenyukile wathatha iGezeri, walishisa ngomlilo wabulala amaKhanani ayehlezi emzini, walinika umkaSolomoni indodakazi yakhe ibe yisipho sakhe. Verse 17. USolomoni wakha iGezeri neBetioroni lasenzansi. Verse 18. NeBalati neTamari lasehlane lalelozwe. Verse 19. Nayo yonke imizi yokubekelela uSolomoni ayenayo, nemizi yezinqola zakhe, nemizi yabamahashi bakhe, nalokhu uSolomoni ayefisa ukwakha khona eJerusalema, naseLebanoni, nasezweni lonke lapho ebusa khona. Verse 20. Abantu bonke abaseleyo kuma-Amori namaHeti namaPherisi namaHivi namaJebusi abangesibo abantwana bakwa-Israyeli. Verse 21. Abantwana babo abasala ezweni emva kwabo, abantwana baka-Israyeli babengenamandla okubaqeda, kubona uSolomoni wabiza izisebenzi eziyizigqila kuze kube namuhla. Verse 22. Kodwa kubantwana baka-Israyeli uSolomoni akakhiphanga izigqila ngokuba bona babengamadoda empi, nezinceku zakhe nezikhulu zakhe nezinduna zakhe nabaphathi bezinqola zakhe nabamahashi bakhe. Verse 23. Izinduna ezinkulu ezaziphethe umsebenzi kaSolomoni zazingamakhulu ayisihlanu namashumi ayisihlanu, zaziphethe abantu ababesebenza emsebenzini. Verse 24. Kodwa indodakazi kaFaro yenyuka emzini kaDavide yaya endlini yayo yayakhele yona, wayeselakha imilo. Verse 25. Kathathu ngonyaka uSolomoni wanikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula ealtare ayelakhela uJehova, eshisa impepho kayinayo phambi kukaJehova, wayeseyicedile indlu. Verse 26. Inkosi uSolomoni yenza imkhumbe eSiyoni Gibiri elingaseceni kwe-Elodi ogwini lolwandle olubomvu ezweni lakwa-Idomi. Verse 27. UHiramu wathuma ngale mikhumbi iyinceku zakhe, amadoda emkhumbi ayelwazi ulwandle kanye nezinceku zikaSolomoni. Verse 28. Zafika e-Ofiri zalanda khona igolide amatalente angamakhulu amane namashumi amabili zaliletha enkosini uSolomoni.